sidlalisa ubuhlungu obukhulu obukhulu kakhulu ngokudlula emhlabeni kukasister Dlamini obesenza isibhedlela sethu eLabour eDinde Hospital, odlule lapho edutshulwa ilo obe othandana naye umyeni wakhe. Ekuqale ngokuthi kube khona ukuhlilizisana ekhayeni labo ngoMgqibelo mhlaka 12, abesegcina lo wesilisa emshaya usister Dlamini. Namhlanje kuvukele emsebenzini kodwa wangaba kahle, wangazizwa kahle, wangaqhubeka nokusebenza. Wasephuma esizwa udadewabo baya kubo nebezali bakhona. Lapho lo ofike wambulalela khona phambi kwabazali bakhe ngokumdubula. Isenzo esiwubugebengu, isenzo esiwukuba nokungabi nozwelo phambi kwabazali ukuthi umuntu usengabulawa phambi kwabazali bakhe. Ngobungani engaka ayenzile. Ubuhlungu esibuzwayo somnyango wezempilo bukhulu kakhulu ngokulahlekelwa omunye obesebenza umsebenzi omhlaka ngayo, kodwa ubuhlungu bethu ngeke balinganisa nobuhlungu obuziwa umndeni iy'ngane zakho abakhula nazo, abazali bakhe, kakhulukazi edutshulwe phambi kwabazali bakhe. Egameni kahulumeni, egameni likamnyango wezempilo, sizwa kakhulu nomndeni wakwa Dlamini nehlobo nabangani.
Thanks, bro.